Inzondo endala mfana iDA. Che. We. We. Che. We. Azokuthonsala manje. Sambela phansi. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. Siya show. Ngoba nale scoop siya show. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. See our show, go on all the scoop, see our show. Ha! Inzo ndendala mfana iDA. Che! We! We! Che! Please no photos, your Uber is paid by promo. Problem is you shower iPhone. Uhluleka nokuthosha usolo. All over behamba ngepolo. Uhleli phansi nesicathulo. Emumva kugcwele istoko. Bantula dedelale nambola. Please no photos, your Uber is paid by promo. Problem is you shower iPhone. Uhluleka nokuthosha usolo. All over behamba ngepolo. Uhleli phansi nesicathulo. Emumva kugcwele istoko. Bantula dedelale nambola. Bola ha sambela phansi phansi kwamanzi angeke usazi emlazi esikomplazi asifusha kamnandi we ha inzondo endala mfana iDA we Azokuthonsala manje. Che. Well. Sambela phansi. Shit. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. Siya show. Ngoba nale scoop siya show. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. Siya show. Ngoba nale scoop siya show. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. Siya show. Ngoba nale scoop siya show. How am I? Oh no. Nizo super kanjani mbawu four. Ichi to Ali put it slow mo. Awutshene we ba four. Bangangena yini lapho. Ngoba nale scoop siya show. See our show, go on all the scoop, see our show.